Jumbo Records.
Usijeni acha niamini, wewe mtoto ya